Kusukela kudala mina ngula nabantu abadala ngabadlula ngathi namacala bayangifuna yonke le mithwalo isiyangihlula kuningi 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 okusengqondweni yami kuningi 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 okusemahlomba kuningi 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 okusengqondweni yami kuningi 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 okusemahlomba ngasuka emakhaya ngakhuphuka ngiyozama impilo nokuthuthuka ngafike ngatshala ngahlakula sekuphela iminyaka kukho ukuvuna bathi angibonga impilo nokulala ngesidlo lapho engiphuma khona ikatise lakhe leziko kodwa ngiseneyifisa ngilala ngiqwashiswa yizo konakela emsamo sengisaba namasiko amanzi amnyama yangizungeza khuluma dlozi lami uyazingeza ngizizwa ngingedwa abangizwa ngimemeza bengithi kuyaphela kanti kuningi kuseza phela kusukela kudala mina ngikhula nabantu abadala engabadlula ngathi nginamacala bayangifuna yonke le mithwalo isiyangihlula kuningi 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 okusengqondweni yami kuningi 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 okusemahlomba kuningi 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 okusengqondweni yami kuningi 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 okusemahlomba kusukela kudala ngihuzuka angikabi mdala kodwa ngiyaguga ngibukele ontanga bayangidlula ingane ziyakhula mina ngikhonka amathuna angikholwanga ingane yami ifele ezandleni zami sengisaba nokubamba indlala iva yami ngifumbetha ubumnyama kazi ngizogeza ngani isiphile sisona esikhokhwa ngaleli nani amanzi amnyama yangizungeza khuluma dlozi lami uyazingezwa ngizizwa ngingedwa abangizwa ngimemeza bengithi kuyaphela kanti kuningi kuseza phela kusukela kudala mina ngikhula nabantu abadala engabadlula ngathi nginamacala bayangifuna yonke le mithwalo isiyangihlula kuningi 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 okusengqondweni yami kuningi 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 okusemahlomba kuningi 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 okusengqondweni yami kuningi 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 okusemahlomba ngizokuqa njalo ngicela ukuthula ngizoqina njalo ngizukuphuka lo mthwalo angunqeni yizungithusa ngicela kuphela amandla ngicela ukuthulwa kuningi 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 okusengqondweni yami kuningi 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 okusemahlomba kuningi 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 kuningi